casa. Baby, vem comer
cena.
Muito sound. Oh, 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 oh. Mwagalwa osibyo otya kumawanga dale. Budde nyo kukulaba katochi manyi kindetera obulumi munda. Okuva kululiro wantegeza Okuvale wagenda siterede siganyo ntegekede naye birala makago tebigumide amaso garukingo mutima gwe sibira kugwe sikyusanga okuvale wagenda siterera ndoza kululi olunaku lolijja ebintambulo mubiri gwonna nunda gwe yali amanyi okubiwonya. Zero akubera we na chakulo chigana wano kumisinga mpo ute urute wanga totuka bieno kulinda zero we danda wanju wanga wichuka wano kumisinga mpo ute urute wanga totuka bieno kulinda zero we danda wanju wanga wichuka. Christmas eja, notaja, onanete lo kulia mchalo.